wena wahamba wathi uyefune emsebeni ngaphesheya washiya umthembishi wathi uzobuya wathi give me Masha, gipile Gesele senye mbezi Gitwabe yintitiyo Nyalo utengende njani Sanvasa
Nyalo utsengende njani stand by side.